Oblamu wachisera enyimba lwelulimi lwoblamu wechusemu tiro siweka sumula amagezi go nebirowoozo byo free your mind and soul.
Amagezi go nebirowoozo byo free your mind.